Ngokomlando, amasiko abenomthelela omkhulu kwindlela yokuphila nokukhetha emndenini. Nokho, kunomehluko phakathi kwesiko neqiniso leBhayibheli. Uma simisa iy'nkolo zethu ngezibhalo, kusemqoka ukubukisisa okwaqondwe ngqo ilawo mavesi. Sizoke sidinga inhlabamxwele yodaba la izibhalo zibukwe ngeso ngeyilo. Khona la ohlelweni ezomndeni. Bengelele ezomndeni uhlelo lokulethela izeluleko eziphathekayo ngaba ka focus on the family. Umzalo okhathazekile usibhalela umbuzo, ngingalivumela itshitshi lami ligqoke ibhulukwe, ngakhulisa ekhala abazalwana abanomthetho lakhona kwakugcizelelwa ukugqoka ngesizotha kwamantombazane. Ukusho ngqo, uma wami wangenza ngiqonde ukuthi amantombazane akumele agqoke ibhulukwe, owesifazane makangagqoka okwendoda, nendoda mayingembathi ingobo yesifazane. Ngokuba ilo nalowo okwenza lokho uyisinengiso kuJehova uNkulunkulu wakho, Deuteronomy 22 verse 5. Kulezi insuku abesifazane sebegqoka amabhulukwe, hayi nje ekhaya kuphela kodwa nasezinkonzweni. Lokho kuyangidabukisa futhi kuyangidida. Ngifundise kanjani intombazane yami ukugqoka kahle emphakathini onjalo na? Ngokukhulu ukuhlonipha sithanda ukusho ukuthi ubuka izinto ngentuba encane. Kunendlela enye yokubuka le ndima yezwi oyicaphunile. Njengoba sibuka ukugqoka ngokufanele ezingubeni zamadoda nabesifazane kumqondo oguqukayo ngokwesiko nesiko kusukela kwisisusa sesikhathi somlando ngokwahlukana kwaso. Okungokwamadoda kulesikhathi kusengebe yikho okungokwamadoda esikhathini esinye. Ngenxa yengxenye zeindima lezi lakhona ibhalo zidinga ukufundwa ngokuqala ufunda isiko langaleso sikhathi nesikhathi somlando eyabhalwa ngaso. Uhlazi yomlando ngeingubo zabesizana besifazane luyaliveza leli phuzu esizama ukulibeka. Ngokomlando kubuya kuyisizwe seEurope amaKelt esasungula ibhulukwe njengengubo yowesilisa. KwaIsrael, iseGreece namaRoma imvama amadoda ayembatha indwangu esasikete. Sesingasho ukuthi nxashana uMose kuDeuteronomy 22 verse 5 itshela abantu ukuba owesifazane angagqoki okungokwabesilisa. Wengawacabanga kwacabanga amabhulukwe. Ngokwebhalo lapha, into esemqoka umgomo. Amadoda kumele abe ngamadoda, nabesifazane babe ngabesifazane. Kuyiphutha ukukhathazeka kweqe ngohlobo oluthile lwesambatho kumindlela ethile yokugqoka. Njengoba sesishilo kwindaba eguqukayo ikhathi nekhathi. Sekube isikhathi eside amabhulukwe ebukwa njengesambatho sowesilisa. Lakho intokazi yakho ikhathazekile. Sikuthaza ukhumbule kwabaseFeso 6 verse 4. Ningabathukuthelisi abantwana benu. Kumele ulindele isikali esithize sokuphikisana kwisigaba sobteenager. Nokho, uphinde uqekelele ungabe mawala ezintweni ezingasho lutho. Uma ungenakho ukuhlukanisa, ungagcina usumenza ahlubuke undodakazi wakho kungena sidingo. Okusemqoka kule minyaka yobuthini evuthayo. Nigwedle nize niphumele ngaphesheya. Kungabanga ngozi ngobudlane benu njengomzali nondodakazi bulondekile. Ungakwenza nje, gwema ukunqubuzana namathini la kungenasidingo khona. Ngakho, ungakhathazeki kweqe ngewardrobe yentombazane yakho. Yebo, ingube ibhalwe udlame nemibhalo emibi kumele ilahlwe. Nalezo futhi abesifazane ezenza umzimba ukhanukise abesilisa. Uma kuze emabhulukweni, kudinga kube nguwe onokwahlukanisa ngokwesikhathi. Kungaze kube nonqubuzana olungena sidingo. Sicela uthi qhu kuwebsite yethu yeFocus on the Family kuyinsiza ezingokukhulisa ama-teenagers ezingakuphendula ngokuthi xaxa emuzweni wakho ngobuzali okubo. I-address ithi safamily.co.za. Ukhumbule ukuthi ukuba nolawulo kweqe kwi-teenager kungaba nomthelo omubi, ngakho zama ukubala amagxathu akudingayo. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo sesihlabelisa phambili umndeni wakho.